Again and again, again and again, again. In a bad man production, Mukama watata,
Mukama wasumulula, wasasira, tuwanjabulirai, ela kwebaza, wachiusolugero lwange. Mukama wasumulula, wasasira, tuwanjabulirai, ela kwebaza. What you so get around here? Wasanyu seza mutima gwange, nonera bize nakuyona Yesu. Atoma inzira olusine kweunya. Gasinga tobate kuruirwange, abalabe bandi mazebo. Na ye mukama wachankalanya, mulani zababibona. Kama wachankalanya kulani zaba bibo na mukama wasumulira wasasira tuwanjabulira ela kwebaza wachiusolugero lwange mukama wasumulira wasasira tuwanjabulira ela kwebaza Lugero lwange, lugero ki luno, luno, luno. Bagera mu Isirayiri, enaku ziyitirira okolesebwa ne kubula. Bwati bwayogera Mukama Katonda, kalikyusa olugero, teruliddamu okuba olugero naze. Mukama wasumulira, wasasira, tuwanjabulira ela kwebaza, wachiusa olugero lwange. Mukama wasumulira, wasasira, tuwanjabulira ela kwebaza, wachiusa olugero lwange. Sasira, tuwanjabulira, tuwanjabulira, ela kwebaza.